Ngoku ndi eli lixesha lokuqala endakhe ndalwenza nakowuphi kwimihlangano yam kusukela ndaba sentsimini. Eli lixesha elitsha. Umzawane uBaxter akekho kwaye umzawane uBosworth useIndia okanye eAfrika, nomzawane uBaxter andazi apho akhoyo, uye endaweni ithile kwaye nabanye baphumile kwaye bamkile. Kwaye uBilly nam silapha sedwa, ke sinexesha nje limnandi nje sivuke sixhele size sitye. Ke thina ngohlobo oluthile siziva ngathi mhlawumbi sinakho. Ngoncedo lwenkosi singathwala umhlangano uqhubeke ngokwethu. Eso sisizathu ndivuyayo ukuqhubekela kwawo phambili. Ngenxa yeso sizathu sodwa ndiyakholwa inkosi iya kusinceda siwenze. Ngoku niyazi ndiyabathanda abaphathi bam, ndinabathandekayo abazalwana uBosworth, Baxter, Lindsay, Moore, bonke ndinabahlanu babo uBaron von Blomberg. Alunge kakhulu amadoda, kodwa kukho nje into ethile malunga xa uhlanganisa iqela lamadoda. Omnye unento ethile, omnye unenye, ngelinye ixesha oko kuchasene koko ndikucingayo. Ke ndiziva ngathi ndikhululekile ngoku. Singaba nexesha elimnandi, sidophole nje imikhono yethu sithi sizawuva nje sitye. Ndicinga malunga nokudophola imikhono yenu kwaye nibe nelimnandi ixesha. IBhayibhile yam yokuqala yayiyindalo, ndamfunda uThixo ngendalo kwaye ndiyathanda ukuloba. Indlela endikuthanda ngayo ukuloba. Kwaye uyakuthanda ukuloba mfanyana? Ukuba uyakuthanda ukuloba kwaye uthanda umama wakho, uza kuba inkwenkwe elungileyo. Kwaye nkqune kuguquka kwam zange kukususe kum. Ngenye imini ndandiphezulu ezintabeni ndiphumela ukuya kuloba ngoku oko kokokwenzela la nkwenkwe incinci. Kwaye ndandiloba phezulu phaya ezintabeni kwanabanye abantwana abancinci kakade behleli apha. Kwaye ndandizingela intlanzi yasemlanjeni kwaye owu kuhle kakhulu. Ngexesha lasentlakohlaza ndihamba ngokolwahlobo kwaye kwakukho intlanzi yasemlanjeni kumngxuma nje olandelayo, uyazi nje ngolwahlobo. Kwaye nje ndidumisa inkosi nokuba nexesha elimnandi ukukhwaza. Ngamanye amaxesha ndihlise intambo yam. Ndiyakholelwa ekukhwazeni, amen. Ngokuqinisekileyo ndinjalo kuba ndazi into ithile iye indifumane ize yenze into ethile kum. Ke ndandimkile ithutyana ngalantsasa kwaye xa ndabuyayo eyona nto ingaqhelekanga kukho amabhere amaninzi elizweni phezulu phaya eNew Hampshire. Ndinenkampu encinci phezulu phaya apho ndandiloba khona. Ndandinentente encinci endala ibekiwe, encinci endala intente yentsha endandihlala kuyo. Kwaye ibhere elimnyama eyona nto igezayo ekhoyo. Ke umama omdala webhere nabancinci abantwana bamabhere bangena aza enza umbhoda. Ngoku ndicinga intonye endandifanele ndiyenze kwela bhere. Ntombi encinci phaya ngasemva inenwele ezibomvu emva phaya, akufanele ndilileqe. Ndandingafanelanga ndenze oko, kodwa nakwela kwenzayo langena lakrazula intente yam laza lachithachitha yonke into, latya konke ukutya kwam endandinako kwaye lalonwabile. Kwaye xa ndezayo lemka laza labiza abantwana balo kwaye omnye umntwana omncinci webhere wabaleka nalo. Laza elinye alabaleka lahlala nje phaya, lalindizele ngomva ngolu hlobo kwaye lalisenza into ethile. Kwaye ndandingenanto esandleni sam kuphela izembe elidala lesandla ndandigawula ngalo izinto ezindala ezantsi phaya. Kulungile, labalekela kudala. Oh, ndiyaqikelela kulapha liye mfonomfono phaya. Laza lahlala phantsi lakhwaza eli lincinci lidala ibhere, laza alahoya laqhubeka lihleli phaya. Ndacinga yintoni eyenziwa ngulaa mfo omncinci. Ndasondela kancinci, ndandisoyika ukusondela kakhulu, ndisoyikela ukuba lindirhwembe. Ke ndandingenakho ukubona umthi kwaye ndisazi ukuba lingakhwela nalo. Ke ndandingafuni ukusondela kufuphi kulo kuba ndisazi imo yebhere. Ke ndasondela kancikane kwaye uyazi kwenzeka ntoni. Ngoku ndiyazithanda iipankuku. Bangaphi kuni makhwenkwe abathanda iipankuku? Oh kwedini, oh mna makhwenkwe amadala nani ndiyawabona ephakamisa izandla zawo. Sonke siyazithanda iipankuku kwaye ndizithanda kakhulu kwaye ndithanda ukugalela ubusi kuzo. Ekubeni ndingumbhaptizi niyazi, yiloo nto esigcina sithe tse niyazi bubusi. Niyazi ke phulaphulani, andizitshizi zona, ndiyazibhaptiza ngenene. Ndibugalela kakhulu apho bumnandi kwaye bunzima khona. Andichizi nje intwana encinci apha naphaya, ndibugalela kakhulu kuzo, ndizenze sigcwale zonke bubusi. Kuze emva koko, uyazi, ndinebhakethi lobusi phezulu phaya, isiqingatha segaloni lebhakethi lobusi. Kwaye amabhere abuthanda kakhulu ubusi. Ke lo mfo omncinci wayengene phaya wasusa isiciko sebhakethi lobusi. Kwaye wayehleli phaya ngolu hlobo, neli bhakethi lincinci lobusi phantsi kwengalo yakhe ngolu hlobo. Wafumana kwaye wayengayazi indlela yokubutya njengoko ubuya kwenza. Yazi ke wayefake isandlana sakhe esincinci ezantsi ngaphakathi aze asikhothe ngolu hlobo asikhothe, waze waguquka ukuze andijonge, kwaye amehlo akhe amadala ayencangathi, isiswana sakhe sasincangathi ngeyona ndlela bubusi. Wayehleli nje phaya efaka isandla sakhe ezantsi aze azikhothe ubusi ngolu hlobo ngamandla njengoko wayenokukhotha. Oh bethu, ndacinga malunga nexesha elidala elimnandi lomhlangano kamoya oyingcwele xa sivule isiciko sebhakethi sifake isandla sethu ezantsi enkonkxeni size sikhothe, siqhubeke nje uyazi nje ukukhotha. Kwaye uyazi into yayingaqhelekanga, nokuba kunjalo emva kokuba laa mfo ayefumane kwakwaneleyo anako, wawisa ibhakethi wabaleka wemka phaya. Uyazi okwenzekayo, unina webhere namanye amabhere amancinci aya kukhotha yena ukuze asuse ubuzi. Ke kulungile, mhlawumbi umhlangano wethu uya kuba yinto engolu hlobo. Ndiyathemba sesingaqhubeka sixelela abanye, kwaye uzuko lukaThixo lusiwela phezu kwethu. Kulungile. Ndiyavuya ukubona nina abantwana abancinci, ndithanda ukunixelela into ethile endlela, kwaye mhlawumbi ngomso emva kwemini sinokuba nexesha elaneleyo, kwaye singathetha ithutyana elide. Kwaye siza kuthetha kutata nakumama ngoku malunga nokuthile. Siza kuthetha ngofundo ngeedimoni kwiindumiso ikhulu elinesithathu, umqolo oqala ukuya kowesithathu. Sifunda le miqolo. Abanintsi abalungiseleli nabefundisi okanye abafundi beBhayibhile bayazazi ngentliziyo. Mbonge uYehova mphefumlo wam nento yonke ngaphakathi kum, ilibonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uYehova mphefumlo wam, ungayilibali yonke impatho yakhe entle, oxolela bonke ubugwenxa bakho, ophilisa zonke izifo zakho. Ndifuna uqaphele phaya, yayinguzonke, oxolela zonke izikreqo zenu, ophilisa zonke izifo zakho. Ngoku singathobisa intloko zethu nje ithutyana. Ngoku, Bawo wasezulwini, siyakubulela wena ngale mva kwemini ngokuba lapha. Sibulela wena ngaba bantwana abancinci abahleli apha, bangamadoda angomso nabafazi, ukuba kukho ingomso, ukuba uYesu ulibazisile. Kwaye ngoku, Bawo, siyathandaza ukuba uya kusisikelela ngoku njengoko sithetha ngoku elizwini lakho namalunga nothaba olukhulu esinalo uSathane. Siyathandaza, Thixo, ukuba uya kusenza sibeke umphambili umanyano olungumatshini apha amandla kaThixo oluya kumelana naye ngobu busuku nakusiphi isiqwenga somhlaba wakhe. Nkosi, simbonise ukuba akanalulungelo lisemthethweni konke konke okokuba uKristu wamoyisa endaweni yethu phaya eCalvary. Xa wafayo waza wonakalisa amagunya wamohlutha uSathana onke amandla awayenawo. Kwaye Thixo, siphe ubulumko nokuqonda ngoku bokwazi nokuchazela abantu indlela abanokwazi ngayo, indlela abanokuphiliswa ngayo nokoyisa uSathana. Egameni likaYesu siyathandaza. Amen. Ngoku okwemizuzu embalwa siza kuthetha ngofundo ngeedimoni. Nive kakhulu malunga needimoni. Ngoku ngomso emva kwemini, mhlawumbi siya kuba sigqibile, bendifune iintsuku ezimbini zale veki nakanjani ukuze ndishumayele koku nje, okanye ezimbini iintsuku ukwenzela imihlangano yasemva kwemini ukuze ndithethe koku. Ngoku into yokuqala, yintoni idimoni? Uva abantu abanintsi bethetha ngeedimoni. Kulungile. Ngoku idemoni konke kusuka kwigama elinye, kwaye kwisiNgesi kubizwa umthuthumbisi. Umfo othuthumbisayo lidemoni ongcolileyo. Uthi ngoku iBhayibhile namhlanje yiyo kuninzi kubantu abaninzi yincwadi endala utatomkhulu nomakhulu ababeyifunda kanye into ethile enjengaleyo. Akukho kwanto kuyo yeyabafo abadala nanjalo njalo, kodwa oko akulunganga, yeyomntu wonke. Kwaye iidemoni ngabathuthumbisi abasithuthumbisayo. Ngoku kukho iidemoni eziza emphefumlweni womntu, kwaye oko kukubizwa magama eyakuba se. Ndiyakukutsho oko kananjalo, idemoni eliza emphefumlweni yinto ethuthumbisa umphefumlo. Ngamaxesha amaninzi ubona umntu ophambeneyo ngoku bangaba ngabantu abaguqukileyo bezaliswe ngumoya ongcwele kodwa noko bephambene ngokupheleleyo yabona injalo oko akunanto yakwenza nomphefumlo ngumthuthumbisi yabona into ebathuthumbisayo ngoku zonke izigulo kufanele sifumanise kuqala ukuba sonke isigulo sisuka kumtyholo uThixo akangumqambi wokugula akukho sigulo sisuka kuThixo uThixo ngamaxesha athile uvumela uSathane abeke isigulo kuwe njengesabhokhwe ukukubuyisela endlini kaThixo xa ungathobelanga kodwa ukugula ekuqalekeni kwako kusuka kumtyholo ungafane ucinge ukuba umntu angakholelwa ukuba uThixo uba wethu wasezulwini angaba ngumqambi wento enjalo njengokugula nokufa kulungile hayi akanguye zange wanguye akasokuze abe nguye uThixo uvumela ukufa ngenxa yokungathobeli uThixo uvumela ukufa njengombhali othile wabhalayo wathi konke ukufa kunokwenza uThixo wakubophelela enqweleni kwaye kusitsalela ebukhoneni bukaThixo ikholwa kodwa igama ukufa lithetha ukwahlukaniswa wathi uYesu lowo wevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye wathi ndiluvuko ubomi lowo ukholwayo kum nakuba ubefile wophile nalowo uphilayo ukholwayo kum akasayi kufa kwaye sipakishe imizimba womnye ngamnye phezu kwengcwaba lethu elingekho ngcwele kodwa akasayi kufa ngoku ukuba uyaqwalasela xa wathetha ngolazaro wathi kulazaro ulele abafundi amadoda afana nathi bathi oh ukuba ulele wenza kakuhle wayethetha ngokuphumla into ababecinga ngayo kodwa weza wathetha kubo ngolwimi lwabo wathi ufile oko nikukholelwayo kodwa wathi ndiyaya ukuya kumvusa ukumvusa yabona yabona xanani ukufa kuthetha ukwahlukaniswa ngoku ukuba omnye wenu omnye wosapho lwakho uyafa okanye into ethile ufile ukuba uguqukile abafanga bafile kwingqiqo yobuntu kodwa bohlukaniswe kuthi kodwa basebukhoneni bukaThixo abafanga abanakufa akunakwenzeka kubo ukuba bafe uYesu wathi lowo wevayo amazwi am akholwe kulowo ondithumileyo unobomi obungunaphakade abasayi kuye emgwebeni kodwa bagqithile kufeni bangena ebomini ke akanakufa nantoni na engenakufa unaphakade ayinakutshabalala bubomi obungenakubhanga unabo bona kuba uThixo umnikile bona kwaye hayi ngebango ingokwe ayinambophelelo uThixo umnikile bona uThixo uyabiza akukho mntu unakuza kuThixo ngaphandle kokuba uThixo ambize uYesu wathi akukho mntu unokuza kum ngaphandle kokuba ubawo wam ambize amtsale injalo loo nto ngoko nguThixo kuko konke mhlawumbi ngomso emva kwemini siya kufumana intwanana engaphezulu koko kuba ndifuna ukuzisa le nto yesifo kuni ukuze nikubone oko kwakukho ixesha xa sahlunyiswayo kwihlo kayihlo mkhulu niyakwazi oko ugqirha uyakwazi oko kulungile ninjalo nani nina abafundi bebhayibhile niyazi ithontsi lobomi laqala kwihlo kayihlo mkhulu laba lithontsi laza laphuma ngoyihlo mkhulu emva koko kwihlo emva koko laya kumama wakho nalapho ukhoyo ngoku injalo loo nto isibhalo naso sisifundisa oko nasi isibhalo sakho ukuba uyasifuna ndiyakholwa sitsho ukuba uLevi wahlawula isishumi xa wayesesinqeni sikaAbraham owayenguyise kayisemkhulu injalo loo nto ke yabona ithontsi laza emva phaya kodwa imiphefumlo yenu yenziwa phambi kokusekwa kwehlabathi xa uThixo wadala umntu ngokomfanekiselo wakhe yena umoya womntu hayi umntu nje ngokomfanekiselo wakhe yena kodwa umntu ngokomfanekiselo wakhe yena yabona waze emva koko wabenza indoda nomfazi phambi kokuba wakhe wenza umntu eluthulini lomhlaba ndinqwenela besinethuba ngale mva kwemini sithathe ixesha lethu sibuyele koko sibone indlela uThixo ngoku iphakathi komgca kodwa xa ubona iza ngqo phezulu komgca yabona indlela uThixo emva ekuqalekeni into awayenzayo phaya nendlela awehla ngayo emhlabeni nendlela awakwenza okuya ngokomfanekiselo wakhe emva koko uThixo wajika waze wenziwa umfanekiselo womntu ukuze ahlangule umntu. Ngoku xa uThixo wenza umntu ngokomfanekiselo wakhe, wayengumntu kamoya, kwaye ngoko kwakungekho mntu wokuwusebenza umhlaba, waza wadala umntu eluthulini lomhlaba. Ngoku bacwangcisa izinto nanjalo njalo, naba bantu abaphanda bafumane amathambo amadala nanjalo njalo, bakholelwe kwindalo ephuma kwinto ekhula ibe yenye into. Ndikholelwa kuhlobo olululo lwento ekhula ibe yenye into. Umntu ukhule ukusuka kuye, kodwa abasuki bonke kwiseli enye. Hayi mhlekazi, ngokuba intaka yaba intaka kusukela ekubeni uThixo wayenza intaka, nenkawu yaba soloko iyinkawu, umntu waba soloko engumntu, kunjalo loo nto. Ngoku ndandithetha nogqirha apha ngethuba eligqithileyo eLouisville, wathi kutheni, Mfundisi Branham, ndandithetha malunga nendlela abemi baseAfrika, indlela abatya ngayo, baqhubeke nje, oh, ezinye zezimbi kunene izinto awakhe wazibona, indlela abatya ngayo inyama. Bachole nje izinto ezibolileyo ezinempethu kuzo, bazivuthulule impethu nako konke, akwenzi mahluko kuye, yabona. Bathi basele nantoni na, akwenzi mahluko kuba yintoni. Wathi kodwa Mfundisi Branham, bona abo bantu asingobantu. Ndathi oh ewe, ngabo ngokuqinisekileyo ngabantu. Ndathi eyona nto isondeleyo ebuntwini kowona mgca wenene yitshimpanzi, kwaye nizame amawaka amane eminyaka okufumana ukundumzela kulaa tshimpanzi, ayinakuyenza loo nto. Ndathi kuba ayinakucinga, ayinanto yakucinga. Oh, ungayifundisa izinto ezincinci njengehashe ngasekunene nasekhohlo, okanye uyinxibise izibuko, okanye itshaye umdiza, okanye izikhwelele ibhayisekile, ikhwele ihashe okanye into enjeya. Kodwa njengasekunene nasekhohlo ehasheni okanye enjeni okanye into enjeya, ngathi isisilwanyana. Kodwa ndiyeke ndibuyele eAfrika, kwelona lindlongondlongo uhlanga abanalo, kwaye olo luhlanga labathwa. Kwaye ndathi mhlawumbi uyisekayisekayisekayisekayisemkhulu, zange wambona umntu omhlophe okanye kwanto. Kuphela kwento ayaziyo akazi kwanokuba sesiphi esokunene nesokhohlo isandla. Kuphela kwento ayaziyo kukutya, kwaye utya oko isandla sakhe enokusifikelelisa kuso. Yinyama yomntu, nantoni engenye akwenzi mahluko kuye nje ukuze atye. Kodwa mandimnikwe ekwiminyaka emihlanu ubudala nokwiminyaka elishumi elinesihlanu ubudala, uya kube ethetha esisulungekileyo esiNgesi, kwaye abe nemfundo elungileyo. Utheni? Unomphefumlo. UThixo umenze umntu, kwaye unelungelo ngokwenene lokuva evangeli okuncinci kube kanye, njengoko sinako ukushunyayezwa apha kuyo yonke iMerika ebantwini ngokuphindiweyo ngokuphindiweyo nangokuphindiweyo, nokucenga nokuthundeza nento yonke. Makayive nje ixesha libe linye uze umqaphele khwaza ebalekela esiguqweni ngokukhawuleza ngenene, yabona. Ewe mhlekazi, yiloo nto intliziyo yam eyiyo mzalwana namhlanje xa ndicinga ngeAfrika kunye nezo zandla zincinci zimnyama ziphakanyiselwe phezulu zisithi, mzalwana uBranham elinye ixesha ngaphezulu malunga noYesu. Oh inceba, kukho into ethile kum eyombayo netshisayo. Nje kamsinya ndifumana imali eyoneleyo ndiya kuya phaya nam. Yiloo nto endiyenzayo ngayo yonke ipeni endiyifumanayo, yonke into uThixo uyazi, ngaphandle koko ndinokukutya. Kwaye abantu abaninzi bandinika impahla, kwaye oko ndinako ukukuphila ngako isiqu sam nje okosondele kakhulu kangangoko ndinako ndikuphosa kwimali yobumishinari leyo urhulumente ayiqulunqileyo. Andihlawuli nkqukwa nerhafu kuyo ukufumana amathathu okanye amane amahlanu amawaka edola, kwaye ndinokuwelela khona ngaphaya ndishumayele ivangeli ebantwini endaziyo ukuba ngalamhla kuya kufuneka ndiphendule, kwaye ndiyakukwazi endiphendulela kona. Ndandiqhele xa ndisiya esixekweni bendiya kubamba umhlangano omkhulu emva xa babe nemali eninzi kwaye benemikhankaso emikhulu namawaka edola, bendiya kuzinikezela kwiRed Cross nanjalo njalo. Ngoku, hayi ukubathwaxa, kodwa ekuhleni ngesitrato ngeyamawakawaka amane edola imoto kunye namaqhele amakhulu edayimani kuyo etshaya umdiza omkhulu, kunye namawaka amahlanu edola ngeveki kwimali abathe abantu abagulayo. Hayi tekazi, hayi ngenene. Kwaye kwezi ngokukhawuleza uphuma esixekweni bathe abaqengqeleki abangcwele, kwaye yonke into injeya nokwenza intlekisa nokuthobela phantsi inkolo esimele yona. Hayi mhlekazi, ndiyithathela kum kwaye phambi koThixo njengomgwebi wam ndiyibeka emsebenzini wevangeli ngaphesheya, ke ndiyazi ukuba ngawo la mhla ukuba ndiya xa kufuneka ndinike ingxelo ngobugosa bam bunikwa ngokukuko. Ilunge ngqo loo nto, kuba ndiyaqonda njengoko ndibaphatha abantu ndiphatha uThixo nje isimilo sam kuwe sisimilo sam kuKristu kwaye nesimilo sakho kum yinto enye injalo kuKristu ngoku ukubona abantu njalo nokubona indlela anokuba ngayo umntu ngoko enomphefumlo ongenakufa ngoku ongenakufa ongenakutshabalala ongenakwenza nto kuphela ukuba nobomi obungunaphakade oko kukuzimela geqe kukaThixo kwintando eyiye yakhe akunike yona kwaye ngoko mandilungise oku nje kancinci okanye ndiyitsho into ethile umntu othile uya kuhamba athi umzawane uBrenham ungumCalvin hayi andinguye ndingumCalvin okoko umCalvin esebhayibhileni kodwa xa umCalvin ephuma ebhayibhileni ngoko ndingumArminian yabona ndikholelwa kubungcwele kwaye ndikholelwe kubuCalvin kananjalo kodwa zombini nganye iphuma ngesebe ize iye ngale ndlela nenye iphuma ngesebe iye ngalandlela ukuba ebingekukho kwencwadi yabase-Efese ekuyibuyisela iyibeke kwindlela apho uThixo wayenzayo besiya kuba ingxubevange sonke kodwa zombini zinemfundiso kodwa zifumana imbewu kuyo nganye obo bubungcwele namaCalvin nawo ama-Arminian ngoku amaCalvin anento enyanisileyo ndiyakukholelwa koko oko yimfundiso yobuCalvin ndikholelwa oku ukhuseleko ndikholelwa ukuba ibandla linokhuseleko lwanaphakade wonke umfundi webhayibhile uyakwazi oko kuba uThixo seleyitshilo ukuba liya kubonakala ngaphesheya lingenabala injalo loo nto ngoko liya kuba phaya ingaba injalo loo nto ibandla likhuseleke ngonaphakade ngoku ingaba usebandleni yinto elandelayo ukuba usebandleni kulungile ukhuselekile nebandla kodwa kungcono uhlale ebandleni kwaye ungena njani ebandleni ukuxhawula izandla hayi ukubeka igama lakho encwadini hayi mhlekazi ngomoya omnye sibhaptizelwa mzimbeni mnye kwaye laa mzimba uThixo wawugweba eCalvary wayengumzimba kaYesu Kristu kwaye sibhaptizelwa kulaa mzimba ngamoya mnye sinokhuseleko lwanaphakade okoko nje sisemzimbeni kaKristu akukho nanye into enokusahlukanisa akukho nto inokusichukumisa ukuba uyaphuma uyaziphumela ngokunokwakho kodwa nje ngokuqinisekileyo ukuba usemzimbeni kaKristu njengokuqinisekileyo uYesu wavukayo ekufeni uyakuvuka nawe uThixo sele ekwenzile oko yena awunakona unakho ndingaba ngumoni emehlweni akho kodwa ukuba ndikuKristu uThixo akasiboni kuba izono zakhe zicamakushela igazi lakhe licamakushela izono zamphaya yabona andinakona lowo uzalwe nguThixo akasenzi isono kuba akanakona imbewu kaThixo ihleli kuye yabona yena uyafuna ukuba wenza impazamo ngokuqinisekileyo uyakuhlambulula ngoko nangoko ukuba ungumKristu wenene uyakuyenza loo nto ukuba uyasigcina ubonakalisa akananto indawo yokuqala injalo loo nto akananto indawo yokuqala kodwa ukuba ungumKristu wenene kanye apha uhlwayela ukhozo lwengqolowa emhlabeni luya kusoloko lulukhozo lwengqolowa ithungu lingayibhijela nayo yonke enye into engenye kodwa liya kuba lukhozo lwengqolowa okokoko lumile injalo loo nto kwaye ukuba umntu uzalwe ngokutsha ngomoya kaThixo akakho phakathi nangaphandle nangasemva naphambili nangaphesheya ehlabathini nangaphandle apha hayi mhlekazi hayi hayi akalothuku ngenye imini nokhozo lwengqolowa ngosuku olulandelayo uThixo akanako oko entsimini ewe mhlekazi ukuba uzalwe ngomoya kaThixo ungumKristu kusukela kwela xesha ude umke emva koko ungongenakufa kunye noThixo injalo loo nto ukuba usebandleni ngoku masithethe malunga necala lokufa ngoku angathini kulaa meko koluya uhlobo lwemeko angagula ngokuba umzimba wakho awukahlanguleki umzimba wakho awuhlangulwanga akukhathaliseki nokuba kungangakanani ulunge kangakanani nokuba ungcwele kangakanani unyulo kangakanani nokuba ungakanani umoya oyingcwele kuphela ngumphefumlo wakho kwaye umphefumlo wakho awukagqibeleli okwangoku unentsikelelo nje kuphela isithembiso sikaThixo osisinyaniso sosindiso lwethu kodwa ngoku ukuba asinaso isinyaniso sovuko lwethu akukho mpiliso ingcwele koko andisayi kuba nangqiniseko okanye nanto yakubonakalisa kum ukuba kukho uvuko njengokuba uKristu akaphile entliziyweni yam ukuba kufanele ndiyithathe isuka kuhlobo oluthile lwayo into yepsychology emva ngaphaya kufanele ndikholwe ngolwahlobo kulungile ngoko bendiyakukrokra ngayo kwaye eso sisizathu ngaphaya eAfrika xa besiza naku kunyuka kusiza iimissionary sisizisa amawaka abo bemi kwaye babethwele izithixo ezincinci ezindala zodaka nayo yonke into engenye kungokuba babesandula kuva icala elivumisayo leBhayibhile injalo loo nto kwaye icawe yam yibhaptisi iwisile rhabe nabo bonke abaya ngaphakathi phaya kodwa xa bebona amandla kathixo ekubonakalisweni oko kuyonelisa bayazi ngoko ukuba uthixo yayinguthixo kodwa ngoku yintoni eyenza oku kugula ngoku into yokuqala ingumoya phambi kokuba ibe sisifo nje into ekwanye njengokuba wawungumoya phambi kokuba ube ngumntu ngoku ndiza kuthatha umzalwane uWillard apha njengomzekelo mzalwana uWillard ndi kwakukho ixesha xa wena nam sasingezonto kwaza ngoko okokuqala uThixo wasinika ubomi kwaye masithathe sithi ukuba ndihlisa umzimba wakho ngale mva kwemini wenziwe ngentlanganisela yeesele zihlanganisiwe kunye nee-atoms kwaye ngoku ngenye imini zona ziya kutshatyalaliswa ukuba uYesu ulibazisile uya kubuyela emva ziya kuba njengendlela ezaziyo ekuqalekeni zibuyela emva emoyeni kodwa xa umoya wakho ubuyela ezo atoms ziya kuhlangana zidibane kwakhona ngaloo moya zizise kwakhona omnye umzalwane uWillard nje ngohlobo lwalowa kuphela emtsha xa wayesesekomeleleni kwakhe xa umntu egqitha malunga namashumi amabini anesihlanu ubudala ufumana ukushwabana okumbalwa phantsi kwamehlo akhe neenwele ezithile zingwevu zingena iya kuba njalo kuba ukufa kusemva kwakho kwaye ngelinye lezi ntsuku kuza kuthatha nokuba ungubani kuza kuthatha kodwa kancinci uya kungena ekuqinekeni apha aze uthixo akukhuphe kokwakuqineka uze ungene koku kuqineka apha ukufa kuya kuphantse ukufumana nangapha kodwa emva kwethuba uya kukufumana kodwa ngoko yintoni ukufa okunokwenza kufikelela kwiqondo lokugqibela kuze emva koko xa kwenze konke oko kunokwenza xa uthixo ekunika obu bomi kwaye wawukokona komelela kwakho malunga namashumi amabini anesithathu xa usiza eluvukweni uya kubuyela nje kanye ngendlela owawuyiyo xa umashumi amabini anesithathu eminyaka ubudala amashumi amabini anesihlanu phambi kokuba ukufa kufike ukufa kuya kuba nento yonke ekunokwenza uhlala phaya kodwa uya kuphuma ubuyele kanye ngendlela owawuyiyo ngoku ukuba nganye yezenu iisele emzimbeni wenu masiyihlise ngoku uza isele emva kwesele isele emva kwesele uze uzibeke ngokwahlukeneyo apha eqongeni emva kwesele nganye emzimbeni wakho uya kuba loluncinci oluncikane ukhozo lobomi apho waqala khona ayinakubonwa ngamehlo endawo kufanele ujonge ngaphantsi kwemida yeeglasi ndikhe ndabona ukhozo lobomi ngaphantsi kwesibona kuwo likhangeleka njengentwanana incinci yomsonto kwaye into yokuqala eqalayo isemchachazweni injengeqhina elincinci leyo yiseli yokuqala encinci ihluma phezu kwesele ngoku ukuba kufanele ndithathe laa seli inye incinci leyo wonke kuni asuka kuyo enye encinci intwanana yeseli imbewu yintoni ukhozo lobomi ukhozo lobomi yintwanana encinci eyona incinci isele kulungile yintoni emva kokuya ngoku ndikubonise lonke isuntswana lakho ukuhlela kule incinci isele kodwa andikakufumani noko ndifumane nje ii-cell zakho kulungile ngoko into elandelayo ii-cell zegazi nee-cell zenyama nokuba zizintoni zibekwe zonke apha kodwa andikakufumani noko ngoku ndikolunye ukhozo lobomi ngoku kulungile uza kuthatha leya incinci i-cell ndiyicazulule ngoku uphi apho ukhoyo ubomi bakho kwaye ubomi benza iseli yokuqala nto leyo elukhozo lobomi emva koko yonke into emva kohlobo lwayo inja emva kwentsha intaka emva kwentaka umntu emva komntu ukukhula kweeseli iseli kwiseli iseli kwiseli inyuke ize apho ukhoyo umntu ukukhula kweeseli ngoku oko kwamiselwa nguthixo ukuba kube njalo kodwa ngoku malunga naphi nomhlaza masithethe ngawo ithutyana ngoku uthixo wakunika ubomi bakho kwaye uthi naku ndilapha namhlanje naku ndilapha akukho nto esandleni sam kodwa kunokubakho umhlaza esandleni sam ngelinye ixesha kulungile ungene njani lamhlaza phaya masibone into oyiyo lamhlaza ngoku masiwucazulule masiye siwucazulule ngoku uyintlanganisela yeesele nawo ingaba buyazi loo nto iqhubu umlanga nayiphi ezo zinto ziisele azinabume, ezinye zazo ziyanwena, ezinye zikhangeleka njengesigcawu, ezinye zikhangeleka imicwe eqananazileyo, umhlaza obomvu, nje ngokufana nemigca ebomvu eqananaze ngaphakathi kwi. Kwaye kukho umhlaza werhozi evamise ukuza ebeleni lomfazi, injengeebhankuku enye phezu kwenye, zize emva koko zinabe, kwaye zikhula naphi na. Ngamanye amaxesha amaqhubu ngamahla ndinyuka ngale ndlela inde ibuxande nayo yonke into, azinabume ngokuba zisemva komoya wona ongenabume, kodwa kukukhula kwesele, intlanganisela yesele ezo uthi kuwe kanye ngoku liqhubu okanye umhlaza liyakhulisa isele, ziyakhula ziyatya, ziyafunxa ubomi kuwe, ziyaphila kumjelo wegazi. Umlanga uthatha incindi yemehlo ukhula kanye kuyo, lizigqume ngawo, livale iliso lakho. Ezinye zazo ziyeza zingaze njengesifo sephepha esiza kanye nje kwelincinci elincikane ukhozo lobomi. Akukho nto kumlinganiselo walo, umlinganiselo omnye wenza indlovu, wenza ingolwane, yabona? Akukho nto kumlinganiselo wokhozo lobomi. Kwaye ezinye zazo zithatha ubume bomzimba, ezinye njalo, ezinye azizange zibe ziisele, ezinye ziba ngumoya zithuthumbisa umphefumlo. Ndiza kuzama ukufumana laa ndawo, ndiya kuyishiyela imva kwemini yangomso laa ndawo ukuba ndinako, apho laa mphefumlo kamoya uvela khona nendlela esezantsi ngayo phaya. Ngoku zihlobo, andikuchazi oku ngokokusuka kuhlobo oluthile lwepsychology, ndiqubisene needemoni iminyaka, kwaye niyakwazi oko. Ukuba ubuyazile into emva kwenkonzo iphumile ebusuku, into eyenzekayo ngamanye amaxesha, akuyazi. Khumbula, xa usiza kuqubisana nomoya, kufanele wazi othetha malunga nako. Sukuma nje phaya uqhubeke, kuba ayizukwenza laa nto intle. Kodwa xa idimoni kufanele ikuthobele, iyakuyazi loo nto. Ayikhathali ungxola kangakanani, ayikhathali ugalela kangakanani ioli, koko kusemva phaya eyakukuhoya inyaniso. UYesu watsho kuyo, "Phuma." Khumbula, abafundi babekhabalaza bezibhija bezama ukuyikhupha nayo yonke into, bathi, "Kutheni singakwazanga ukuyikhupha?" Wathi, "Ngenxa yokungakholwa kwenu." Wathi, "Phuma kuye." Inkwenkwe yawa yaba nesona sithuthwana yakhe yanaso, yabona, yabona, ziyalazi igunya. Jonga kuloo makhwenkwe ezantsi phaya, ezo njubaqa ezabona uPaulus ekhupha idimoni, athi, "Singenza into ekwayenye, bonyana bombingeleli othile." Ke behla bathi, "Singakhupha idemoni." Izenzo 19. Ehla aya kwindoda eyayinesathuthwane, athi, "Siyakuyalela ngoYesu, phuma kuye." Idimoni yathi, "Ngoku, egameni likaYesu lowo ushunyelwa nguPaulus." Yathi idimoni, "Ngoku, ndiyamazi uYesu noPaulus ndiyamazi, kodwa ungubani wena? Niyazi kwenzeka ntoni?" Baqhumela endodeni, azula iimpahla zabo, aze aba nezathuthwane nawo, abaleka aphumela esitratweni. Iidimoni ezikwanye ziyaphila namhlanje. Ke kukho abalinganisi abaninzi eli libandla ngobusuku. Kukho okuninzi ukuthabatheka emhlabeni namhlanje okubizwa impiliso engcwele okufanele kuthuliswe. Yiloo nto ezisa ihlazo kwinto eyinene. Yiloo nto inokubandezeleka okuninzi. Kukho into eninzi ebizwa inkolo namhlanje efanele ithuliswe. Asinto kuphela lunqulo lomntu. Yiloo nto eyenza ibandla lenyaniso likaThixo libe nokunjalo ukubandezeleka okunzima naloo nto. Kodwa singamamerika, yabona, yiloo ndlela ekufanele ibe yiyo. Thixo uthe ingqolowa kunye nobobo namakhakakhaka zikhula kunye, sukuyinyothula, yeke ikhule yombini, kodwa ngeziqhamo zayo yakuyazi. Akukho ziqhamo, kutheni? Akukho bomi, akukho nto phaya. Ngoku qaphela le sele, masithi umzekelo, njengexesha elininzi umhlaza obomvu usoloko ubetha esibelekweni somfazi, ibhinqa liyakhuthuka nanjalo njalo. Ngoku oko, masithathe oko laa mfo ezantsi ngoku kwiseli yakhe lo mhlaza. Ngoku umhlaza, yonke into kuhlobo lwendalo izekelisa umoya. Ngaba ubukwazi oko? Yonke into kuhlobo lwendalo izekelisa umoya, nakanjani? Umzekelo, njengoku xa sizalelwa emzimbeni kaKristu, kukho izinto ezintathu ezenzekayo ukuzisa uzalo lwethu, kwaye ezo zizinto ezintathu ezaphuma kubomi bukaKristu xa wayesifa. Kwaphuma emzimbeni wakhe amanzi, igazi, umoya. Ingaba injalo? izinto ezintathu ezo zizinto esigqitha kuzo xa sizalwa ngokutsha ugwetyelo ungcwaliseko ubhaptizo ngomoya oyingcwele ngoku oko kungaba sisenzeko esinye kodwa kuthatha kodwa kungaba kwimeko egwetyelweyo ngaphandleni kokungcwaliswa ungakholelwa kwinkosi uyesu kristu ube futhi uthwele ukungcola kwakho kuwe kodwa ungaphila ngqo kobungcwalisekileyo nobucocekileyo ubomi obungcwele kwaye ngaphandle komoya oyingcwele yabona ibhayibhile uyohane wokuqala isihlanu isixhenxe wathi bathathu abanobungqina ezulwini uyise unyana nomoya oyingcwele kwaye bawo ilizwi nomoya oyingcwele owaye ngunyana kwaye aba bathathu banye kwaye kukho abathathu abanobungqina emhlabeni amanzi igazi nomoya kwaye bavumelana kokunye hayi isinye kodwa bavumelana kokunye akunakuba noyise ngaphandle kokuba nonyana akunakuba nonyana ngaphandle kokuba nomoya oyingcwele kuba aba abanakahlukaniswa banye ubutrinity bubunye andiyiva jikelele apha kodwa uva kakhulu ekunqumleni isizwe enye yezinto ezinkulu kumaqela kamoya ukuxutyaniswa kulaa nto ilula kwaye ndibaqukanise ngeentloko ndabonisa kubo ukuba bakholelwa into enye ngumtyholi phakathi kwabo kuphela koko ukuba elabandla likhulu lakwamoya lingangqo lilahle ezo zincinci ezindala izithethe lihlangane kwelisikelelekileyo ibandla likathixo uxhwilo luyakuza kodwa okoko usathana enokubagcina beqhekekile kunjalo leyo indlela yakhe yokuyenza kwaye uqinisekileyo bakholelwa into ekwanye omnye uthi kulungile oku koku ngathi kulungile ukuba oku koku ngoko oko koku ke nako apho ukhoyo ke konke yinto enye kodwa nako apho ukhoyo kokwakuthathu kobutrinity bukathixo ngoku ngoku uthixo kubunye bakhe uthixo uyise nyana umoya oyingcwele ngoku asithi oothixo bethu njengamahede nguthixo wethu yabona yintlahlo ntathu yobuqu bukathixo ngoku qaphela ngoku usathana ukubutrinity naye kwaye amandla akhe akubutrinity ngoku kodwa qaphela xa amanzi igazi nomoya kuzisa uzalo olutsha ingaba injalo ngoku qwalasela oko kumele uzalo olutsha oko koko kumele uzalo lwendalo phambi kozalo olutsha luze xa nina boomama xa umntana ezalwa yintoni into yokuqala amanzi elandelayo igazi elandelayo yabona oko kwenza ubomi yabona kwenza umntu amanzi igazi umoya ngoku umhlaza asequbisane ngokulandelayo sinamalunga nemizuzu emihlanu eshiyekileyo ndiyaqikelela malunga nemizuzu emihlanu elandelayo masiqubisane nomhlaza yintoni laa mfo umele ntoni ngumphiphi umele ixhalanga litya izinto ezifileyo kwaye umhlaza usuka ekukhuthukeni ngamaxesha amaninzi apho iseli ithe yabetheka ize yophuke kwaye iseli encinci phaya iba yewileyo ow elo ligama elikhulu kumbhaptizi alinjalo kulungile kodwa iyawa lasele ndingumbhaptizi okholelwa ekuweni umntu othile wathi ezantsi apha ayakhansa ndihlangana ngenye imini wathi Brother Branham wathi yayinguwakuthi umnazarini wayephilisiwe wayeneyakhe ehamba esiya ngaphaya edolophini neentonga zakhe zokuhamba emagxini wathi uyazi yintoni wathi xa ndaqalisa ukuza apha wathi ndandicinga wena ndakuva ushumayela ndandicinga ngumnazareni wathi ndaza ndabona abantu abaninzi bengabakwamoya kwaye uthile wandixelela ukuba wawungowakwamoya kwaye ngoku uthi ungumbhaptizi wathi andiyifumani ndathi ow kulula oko ndathi ndingowakwamoya umnazareni mbhaptizi ke loo nto injalo kulungile hayi sonke sibanye kukristu uyesu ngomoya oyingcwele osenza abanye injalo loo nto ngoku qaphela besele incinci iwile apho ikhuthuke khona iqala kancinci amanye amakhozo amancinci obomi ayaleqisa ukuya kunikezela ngobomi bawo phaya kwaye yiloo nto ububovu buphuma esilondeni la majoni mancinane alwela ubomi bakho ziyabaleka zinyukele phaya zize zibetha laa tyhefu loo mandla edemoni azama ukuqokelelana phaya anikezela ngobomi bawo yiloo nto ayenza yiloo nto ligquba lamajoni amancinci afileyo obabovu obusegazini lakho obusesilondeni anikezela ngobomi bawo ukusindisa ubomi bakho ngoku yakuba isele encinci yalile phaya izele dimoni iqalise ukukhula iqalisa ukuziphindaphinda iisele, yakha umzimba, kanye njengomntwana wakho eqalisa esibelekweni sakho, kwaye ngendlela owenza ngayo kumama wakho. Iseli phezu kweseli, iseli phezu kweseli, iseli, nangayiphi indlela, naphi na nje, azinabume banto njengabantu. Emva kohlobo lwayo, ingaphandle nje komoya, ikhula nje nangayiphi indlela, kwaye iyakuqalisa iseli phezu kweseli, iseli phezu kweseli, kwaye ngoku into yokuqala uyazi, iyakuqalisa ukutyhafa, ugule, uye kugqirha, kwaye uyakukuxilonga, mhlawumbi akanakuyifumana. Ukuba ukwazile, mhlawumbi uyakuyisika. Ukuba unako ukuyisika kakuhle, kulungile, uyifumene. Kodwa ukuba akanakuyisika kakuhle ngoko, ukuba isemqaleni okanye ndaweni ithile apho ingenakusikwa khona, intwana encinci yayo iyakuphila. Yabona, ngokuba akufani nokusika isandla sakho sisuke usimilisele okanye nantoni okanye usisike. Into endithetha yona, ukuba usika esona siko uze ushiye isandla sakho phaya, kutheni? Asinakuphila. Kodwa yabona, oko akanabume bobomi njengokuba unabo, ngamandla edemoni eshukuma. Kwaye qaphela ngoku, nizibiza, oogqirha bayibiza umhlaza, uThixo uyibiza idemoni. Jonga namhlanje, basandula kuyifumana, livela phi igama umhlaza? Livela kwigama lesiLatin elisetyenziswa kwindlela yamayeza, lithetha unonkala. Unonkala umbona ngasenxwemeni unayo yonke loo milenze. Leyo yindlela eyenza ngayo, iyanda, iqananaze. Igama umhlaza ngunonkala, ingena nje ize iqhubekeke ukufunxa igazi njengoko ihamba, njengengwane okanye into ethile. Kutheni? Iqhubu, umlanga nezinye izifo, zonke nganye kuzo zisuka kukhozo lobomi. Kwaye elaa khozo lobomi kufanele libe ngumzimba, kwaye phambi kokuba ibe ngumzimba kufanele ukuba ibe bubomi. Phambi kokuba idale okanye ihlume ize yenze ezininzi iisele, kufanele ukuba ibe bubomi. Injalo loo nto. Ngoku uvela phi laa mhlaza? Ngubani? Uvela phi okuya? Yayingekho kuwe apha ngexesha elagqithayo, kodwa ngoku mhlawumbi kuwe. Ivela phi? Bobunye ubomi obahlukileyo kobakho ubomi iphila kuwe, kwaye iyathuthumbisa, ifunxa ubomi bakho. Seso sizathu Yesu eyibiza idemoni. Babiza isathuthwane namhlanje, bathi isathuthwane. Kutheni isathuthwane? EBhayibhileni uYesu wayibiza idemoni xa umntu weza nenkwenkwe eyawela phantsi yagubha amagwebu ngomlomo nayo yonke into, wathi inedemoni, kwaye futhi ngamaxa amaninzi simlahlela emlilweni emanzini. Ngoku bahombisa igama layo bayibize isathuthwane, kodwa lidemoni. Kwaye uYesu wathi, wena demoni, phuma emntwaneni ngokuchanekileyo. Ngoku isathuthwane sivame ukubangelwa ingxaki esezintsweni, mhlawumbi uyakufika kokuya kungekudala. Yabona, ibangela isathuthwane kusuka kutyhefeko lwezintso. Ngoku qaphela koku, ngoko laa seli ihleli phaya lidemoni, yakha ubomi, iyakhula, inwenwa ngokunwenwa, inomsebenzi omnye wokukwenza, oko kukuthabatha ubomi bakho. Yiloo nto umtyholi ayithumelele kona ukunqumla imihla yakho ibe mifutshane kunamashumi asixhenxe. Ngoku ndiyakukhahlela kuni boogqirha, ewe mhlekazi, yonke inzululwazi yamayeza, uThixo ubasikelele ngoncedo abathe balwenzela abantu, oko kulungile. Yintoni obonokuyenza ehlabathini ngaphandle kwayo? Ndibulela uThixo ngenzululwazi yamayeza, ndibulela uThixo ngenqwelo mafutha yam. Ukuba uThixo ebengavumelanga ubunzululwazi bundenzele inqwelo mafutha, bendiya kuba nexesha elinzima lokuza apha. Ukuba nombane, nokuba nesephu yokuhlamba izandla, nentlamo yokuxukuxa amazinya ngokuqinisekileyo. Ndiyambulela yena ngento yonke, ngokuba zonke izinto ezilungileyo ziphuma kuThixo. Kodwa mandinixelele, akukho nechaphaza leyeza elakhe laphilisa isigulo, akukho nomnye ugqirha ngaphandleni kokuba ngowomgunyati. Kodwa ugqirha wenene uya kukuxelela kuba ababangi ukuba ngabaphilisi, kanye kubazalwane bakwamayo abaninzi benu ndiye ndenziwa udliwane ndlebe phaya kabini okanye kathathu malunga nezigulane eziphuma phaya okunganyangekiyo. Nifundile i-Reader's Digest, inqaku likaNovemba. Bangaphi abafunde inqaku likaNovemba, ela nqaku lam phaya kwi-Reader's Digest? Yabona, kwaye babe nam phezulu phaya udliwano ndlebe lomntwana ababemncamile. bathi ibingena kwenzeka kodwa umoya oyingcwele wathetha kum wandixelela indlela enokwenziwa ngayo kwaye yenzeka kulungile ngoku bandibizela phezulu phaya kwaye kanye ngaphaya komnyango apho uJimmy kunye nabo umoya wayeqhele ukuba phaya kukho uphawu olukhulu oluthe asibangi ukuba singabaphilisi sibanga kuphela ukuba sincedisa indalo mnye umphilisi lowo nguThixo bangabona bangcono ehlabathini ngoku sinabaya imigunyathi abambalwa ewe injalo loo nto sinabashumayela baya imigunyathi kananjalo njalo ke oko kuqhubeka macala qaphela nawuphi umntu obanga ukuba ungumphilisi ngumbalisi bali kuba akanakuyenza loo nto kuba iBhayibhile ithe ndiyinkosi exolela zonke izono zenu nophilisa zonke izifo zenu ndiye ndaya ekufundeni kwaye egumbini lam abanye boogqirha abangcono ekunqumlezeni izizwe bazile akuwazi umva wobomi sihlobo ukwazi okwakukuko nezinto endingazichaziyo esidlangalaleni abantu bayeza bucala kwaye akucingi ukuba ukunakubakho abaninzi boonikhodimo ehlabathini ngenene kunjalo amawaka abo bajonge kokuya baze beze emhlanganweni bahlale phaya benxibe ihentshana into ethile efanaleyo namagama awonjisiweyo oyakothuka bahlale kanye emhlanganweni kwiintsuku ezimbalwa bachwechwe baze batsale umnxeba emfihlakalweni baze bathumele omnye umntu ukuba aze kudliwanondlebe aze athi kanye ngoku athi Dan Brenham ndiyakholelwa ukuba oko yinyaniso bangabantu kanye ngokufanayo sinjalo ngokuqinisekileyo kwaye wonke umntu unqwenela ukujonga ngaphaya kolwamkhusane ulithunzi ngaphaya apho kufanele aye khona ngenye imini kodwa yona imihlaza nezo zinto okuqinisekileyo zibunjwe ziidemoni kumzimba wenyama ukunyuka zithathe ubomi bakho ngoku ukuba ndinokwenza njengoogqirha ukuba ndingayisika ndiyibeke phantsi okanye ngokufanayo ndithi umzekelo wawungumhlaza wena kulo mhlaba ngoku nantsi impiliso engcwele ukuba bendifuna ukukususa ngendlela kagqirha bendiyaku ndikhuhle umzimba wakho okanye into engenye de yonke inyamalala emhlabeni bekungayi kubakho nenye yayo nje ngokufana nogqirha osusa iqhubu kodwa kwindlela yempiliso engcwele ukuba wawungumhlaza bendiya kubiza nje ubomi bakho buphume kuwe kwaye ubuya kuqhubekeka ubomi bakho bebuya kukushiya kodwa umzimba wakho ubuya kuba lapha njengohlobo olunye njengoko wawunjalo ngoku kulapho ukubona nexesha zizezona ntshaba zikathixo kwimpiliso engcwele andazi noba kumzawana ubaxter khe wanakho ukufikelela kwezi zinto emhlanganweni hlale phantsi ndamchazela ngazo nomzawana ubezworth ngokuphindeneyo kodwa nako okwenzekileyo ndiyathandabuza nokokuba abaninzi babantu bayayifumana ngokuba emva kwethuba uqalisa ukufumana abantu bebuyela besithi bendifumene impiliso yam mzawane ubrenham okweentsuku ezimbini okanye ezintathu kodwa makasikelelwe uthixo indishiyile kwaye ndifumanisile kwaye ndiyacinga ngokokuba abawenzi kakuhle umhlangano abantu abaqondi ndibe nabantu abaza eqongeni babe bezimfama ngokupheleleyo imihlanza okanye umlanga emehlweni abo baza bafunde le Bhayibhile emva okokuba bethandazelwe bahambe behle kwezintathu okanye ezine iintsuku babe zimfama njengoko bebenjalo kuqala kwenzeke ntoni nabani na uyazi xa ubomi buphumile bemka nakweyiphi inyama iyashwabana ithutyana ingaba injalo loo nto ingaba ukho umntu apha owakhe wabulala ixhama okanye inkomo kanye nantoni na efana leyo ngokuqinisekileyo kulungile yilinganise ngobu busuku nina abazingeli khona apha izihlobo zam ubulala ixhama ulibeke esikalini uxelele amakhwenkwe libunzima bungakanani qaphela ekuseni liyakuba bubunzima obuphunguleke kakhulu kunokuba belinjalo xa umntu wesifa umngcwabo into yokuqala ukhupha amazinyo omgunyathi okanye iliso nantoni ephaya uyayikhupha ngokuba iyashwabana iyakutyhala ngokuba umzimba uyashwabana yonke inyama engenye iyashwabana xa ubomi buphumele ngaphandle kwesele iyaqalisa ukuhla ushwabane iyakwenza loo nto malunga namashumi asixhenxe anesibini eeyure emva koko iyaqalisa ukukhukhumala yeka inja encinci itshayiswe phandle apha endleleni yeke ilale phaya elangeni malunga neentsuku ezintathu uze uqwalasele okwenzekayo iba yenkulu inja kunokuba yakhe yanjalo iyakhukhumala ingaba injalo kulungile. Leyo into enye yenzekayo xa idemoni likhutshiwe kumntu ogulayo. Iintsuku zokuqala ezimbalwa, oh, ndiziva mnandi. Emva koko aqalise ukuthi ndigula kakhulu kunokuba ndinokuba ndandinjalo. Ndiphulukene nempiliso yam. Nje ngokuqinisekileyo ukholo luyikhuphile. Ukungakholo kuyayibuyisela. Njengoko ukholo luyibulala, ukungakholo kuyayivuselela. Wathi uYesu, xa umoya ongcolileyo uphumile emntwini, uya kwindawo ezomileyo uze ubuye nezinye iidemoni ezisixhenxe. Kwaye ukuba indoda elungileyo yendlu ayimanga phaya ukukhusela elasango, aya kungena ngaphakathi. Kwaye indoda elungileyo yendlu yakho lukholo lwakho. Ithi, mka, nantsoke. Kodwa ngoku qaphela isigulane esiphilisiweyo, esiqhelekileyo, ngaphandle kokuba ngommangalisayo ummangaliso. Nto leyo, impiliso engcwele nommangaliso zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Impiliso engcwele yinto enye, ummangaliso yenye into. Kodwa ukuqhubeka okuqhelekileyo kwempiliso engcwele xa umoya ongcolileyo ukhutshiwe idimoni lomhlaza xa uphuma emntwini. Oh, ngoku okanye uthi siyakuthatha into ethile ukuze ube nakho ukubona ngakumbi bendiya kuthi umlanga. Yintoni eyenzekayo xa la mntu ukuba uya kuqaphela umntu oyimfama? Andazi nokuba ndakhe ndanaye apha okanye hayi. Noko amehlo anomlanga. Ndiyakubenza bame imizuzu embalwa. Utheni ke okwakushwabana kuyaqalisa ukwenzeka. Baxelele ukuba babuye banike ubungqini. Oh bethu, babona ngokumangalisayo. Oh bethu, nje ndinakho ukubona izinto. Ewe, ndi yintoni ingxaki? Ubomi bumkile, umzimba womlanga uyashwabana. Kulungile, uyakwenza loo nto ithutyana leentsuku athi, oh, ndibangcono. Kwaye emva kwethuba bayaqalisa ukuba nentloko ebuhlungu, bangaziva mnandi, bavuke kusuku olulandelayo. Ndiliphulukana nokubona kwam. Abanye babo bathi, aha, uthabathekile. Elaa gquba labaqengqeleki abangcwele bathabathekile. Sukuyikholelwa loo nto bubuxoki bukamtyholi. Ukuba ukholelwa loo nto uya kubuyela ebumfameni kwakhona. Kodwa ukuba ubambelela nje okoko uthi, hayi, Nkosi, ndiyakholwa. Emva koko kwenzeka ntoni? Laa mzimba uyakhukhumala, ixesha elidala ligquma okwakubona kwakhona. Laa mhlaza emzimbeni uyakhukhumala, uyakuva ubuhlungu uqaqanjelwe kwakhona. Emva koko ugula kakubi, ugule kakubi. Kutheni? Okwakudumba kukhulu kwenyama esileyo kuwe kulele phaya, kufile. Ubuyela emva, ugqirha aze athi, oh, obo bubuvuvu. Nanko umhlaza kanye phaya, ndiyawubona. Ukuqinisekileyo kukhona, kodwa kufile. Haleluya. Ngoku umjelo wegazi kufanele ucoce umzimba. Lonke ixesha intliziyo impompa ikhuphela igazi emzimbeni wonke kwaye ichola esasigulo. Ngokuqinisekileyo iya kukwenza ugule. Bekuya kuthini ukuba unesixa senyama sijinga kuwe ndaweni ithile okanye ende njengenyoka okanye into enkulu apho njengomnwe wakho kwaye ijinga phaya kwaye ifile? Laa nyama ininzi ifileyo ijinga kuwe kwaye ibolile. Kulungile, kakade umjelo wakho wegazi kufanele ugcine oku yakucocekileyo njengoko limpompa. Kodwa kukho umzimba ofileyo, into ejinga phaya ngokuba ubomi bumkile kuyo. Amandla kaThixo ngokholo kuyikhuphile. Lidemoni kufanele imke. Kodwa isizathu, abantu abayalelo bayemka banikezele kwaye elaa demoni linye limile phaya ukungena kwakhona. Xa uThixo ekuxela nantoni kweli qonga ngomoya wakhe xa kuphantsi kwentambiso, sukukuthandabuza loo nto okanye okubi kakhulu kuya kukwehlela. Watsho kuba uYesu wathi imeko yalaa mntu yokugqibela yayiphindwe kwasixhenxe ukubambi kunokuba yayinjalo kwityeli lokuqala. Ingaba injalo loo nto? Xa umoya ongcolileyo uphumile emntwini uhamba uye kwindawo ezomeleyo, ubuya nezinye iidemoni ezisixhenxe. Ke sukungakholwa, hlala nayo qiniseka entliziyweni yakho uthi, hayi mhlekazi, andisayi kugungqiswa. Akukhathaliseki nokuba ndigula kangakanani, oko akunanto yakwenza naye. Ngoko into yokuqala uyaziyo, uya kukhululeka, yonke into iya kulunga emva koko. Yabona, ifile. Utyando wathe ugqirha walwenza kuwe, olwadumbo lulele kuwe lungena bomi kulo. Uthi ubomi kuyo, mzalwane uBrenham, ingaba kuya kundibulala? Hayi mhlekazi, obabomi ububomi obahlukileyo kobakho. Isandula kukubonisa ukuba ububomi waze waba sisiqu, kwaye bubomi buze bube sisiqu. kwaye ungokathixo kwaye bobukamtyoni. Ndiyabona ndibhekisele kufundo ngeedemoni ngoku kufanele ubone ukuba laa nto ikhangele kanjani xa umi ujonge kuyo. Oh bethu, ndiyaxolisa. Phantse kube malunga necala emva kweyesithathu, ndiyaxolisa. Khangelani zihlobo. Oh, yintoni eli hlabathi liyidingayo? Ndibe malunga neminyaka yesixhenxe, ndifundisa iMelika yonke, ndinale mihlangano yempiliso. Ndibe nengcamango elungileyo yokuqalisa emva kwisizwe sonke, ndifundisa iBhayibhile, kwaye nokufundo ngeedemoni, indlela abantu abanokuqonda ngayo into amabayenze. Kwaye eso sisizathu abaya kule mihlangano amaxesha amaninzi kwaye bafo ukuba akuqondi abantu bayaphuma kwaye amaxesha amaninzi. Ngoku khumbula ukuba laa mfo ozayo athi unesipho sempiliso engcwele, isipho sempiliso engcwele saye sikuwe ukuba waye waphiliswa. Nguwe wena. Nasiphi isipho senzeka ngokholo. Kwaye akukhathaliseki nokuba singakanani isipho sempiliso engcwele endinaso, ndiyasikholelwa ngentliziyo yam yonke. Kodwa ungema apha ukuba akunakholo olunye olufanayo, oko akoyi kukwenzela nto. Ndingakuthandazela iiyure neeveki neenyanga. Asingumshumayeli onempiliso engcwele, nguwe onesipho sempiliso engcwele okholelwa ekuphilisweni. Kuba kungokholo, ngokholo, sonke isenzo sikaThixo singokholo. Sonke isikrweqe sikaThixo singokholo. Asinayo nenye into kweli hlabathi. Yonke into yebandla lobuKristu sisenzo sokholo. Jonga isikrweqe sikaThixo, uthando, uvuyo, uxolo, ukuzakakade, umsindo, ububele, ubulalo, ukuthobeka, ukunyamezela. Ingaba kunjalo, yonke into ingaphezu kwendalo, akukho nto engokwendalo. Ke asijongi kwizinto ngokwendalo, ngokuba sisebenza ngokungaphezu kwendalo. Kwaye indlela yokuphela kwaye sinokusekela kuyo lukholo, kukoko uThixo akutshiloyo kuyinyaniso, kwaye sijonga kokungabonwayo. Kwaye sibiza ezo zinto zingekhoyo njengezikhoyo, njengoko uAbraham wenzayo, waze wakufumana. Amen. UAbraham wabiza ezo zinto ezazingekho njengoko uThixo wenzayo, njengezikhoyo, ekubeni eminyaka elikhulu ubudala, zange wathandabuza kwisithembiso sikaThixo okungakhona. Ndingafane ndicinge oko, akunako kwenza njalo. Ndibona uSara evuka ngenye intsasa, uThixo wathi, Abraham, wathi, Abraham uza kuba nomntwana. USara wavuka, wathi, uziva njani Sara? Lena yintlanganiso exubeneyo, kodwa phulaphula. Akukho mahluko, kulungile. Uzoku Thixo siza kuba nayo, hamba uye kufumana inapkini nezipelite, nayo yonke into zilungiselele. Kulungile, enye inyanga yegqithe. Sara uziva njani? Akukho mahluko. Unyaka wagqitha, Sara malunga nantoni nayo? Akukho mehluko. Shumile minyaka legqithe, akukho mehluko. Amashumi abini nesihlanu minyaka agqitha, akukho mehluko. UAbraham endaweni yokutyhafa womelela ngokommelela, wayesazi ukuba iza kuba engaphezulu imimangaliso lonke ixesha, kuba wakholelwa uThixo kwaye zange athandabuze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa. Wathi, siza kuba naye kwaye ngenye intsasa isibeleko sikhakha saqalisa ukukhukhumala, waze uIsaka omncinci wazalwa, ngokuba uAbraham wakholelwa uThixo kwaye wajonga kwizinto, wazibalela izo zinto ezazingekho njengokungathi zikhona. Hayi ngemvakalelo, hayi ngakubona, akuhambi ngemvakalelo okanye ngokubona, kungokholo. Kwaye xa uThixo ebabaze nantoni, wathi, nantoni nithe nayicela, xa nithandaza, kholwani niyifumene, emva koko bambelela kuyo, watsho njalo uThixo, fanele ibe njalo. Amen. Amademoni. Ukholo kuyise, ukholo kunyana, kholo kumoya oyingcwele, bathathu kubuye. Dimoni ziyakuncancazela, aboni bavuke. Kholo kuYehova, nayiphi na into yoncancazela. Injalo loo nto. Oh bethu, ngokuqinisekileyo injalo. Yiba nokholo kuThixo, khangela kuye, sukushukuma, hlala khona phaya. Thixo utsho njalo. Kwaye iidemoni ziintoni? Ziziqu zikamoya. Ngoku ugqirha uthi unomhlaza, uneTB, unomlambo, uneqhenqa, unale lidemoni bubomi. Kwaye emva koba bomi ngumoya. Bangaphi abaziyo nabanokubona ukuba umhlaza, umlanga, ngumoya, inobomi kuyo? Kulungile, akukho nto ingaba nobomi ngaphandle komoya, uyabona? Ke kufanele kubekho ubomi ukwenza oku yakuphile ngandlela ithile. Nkqu nalaa mthi phaya unobomi kuwo, Yonke inzululwazi ehlabathini ayinakwenza nomcwe wengca. Ngaba ubuyazi loo nto? Benza into ikhangeleke njengayo, kodwa abanakho ukufumana intsobi yobomi. Oko nguThixo. Uyabona? Wathi uYesu emthini, uqalekisiwe. Akunaso nesinye isiqhamo, kwaye akusayi kuba naso nesinye. Bagqitha kwakhona phaya kwakumalunga nentsimbi yesibhozo ngalantsasa, bagqitha malunga nentsimbi yeshumi elinanye, njengoko babesiya kwisidlo. Wathi uPetros, khangela kulaa mthi ufile ukusuka ezincanjini. Kutheni? Yesu wakhalimela ubomi obabukulaa mthi obabusezincanjini yaza yonke loo nto yafa. Haleluya! La Kristu mnye unako ukukhalimela umhlaza ukusuka ezincanjini kwaye yonke loo nto iyakufa. Laa mthi wawumile phaya njengohlobo olunye owawunjalo iiyure ngaphambili, kodwa ufumana amagqabi eqalisa ukuwa. Kuze emva koko ubone isiqu siqalisa ukuxobuka. Emva koko waqalisa ukubuna usuku emva kosuku neveki emva kweveki, kwaze emva kwethuba kwakungekho nkqu nentwana yalaa mthi ishiyekileyo. Haleluya! Umhlaza iqhuba umlanga okanye nantoni engenye, kuya kufuneka imkexa uKristu ethetha ukukhupha idemoni. Kwaye wathi, egameni lam bayakukhupha idemoni, bathethe ngeelwimi ezintsha, babambe iinyoko ezinobuhlungu okanye basele into ezibulalayo, aziyi kubenzakalisi ukuba babeka izandla zabo kubagulayo, bayakuphiliswa. Niyamthanda yena? Ndiyaxolisa nimigcine iyure apha ngalemva kwemini nihleli apha. Niyayithanda iNkosi? Yintoni eza kwenzeka ngoku? Ukuba uyamamkela uKristu njengomphilisi wakho, uze ukholwe entliziyweni yakho ukuba into ethile yenzekile kuwe, kwaye ukholwe ukuba uphilisiwe. Ingaba uya kukukholelwa ukuba uphilisiwe? Sukuvumela umtyholi afake nanye into kuwe. Qhubekeka nje. Gqirha uthi gqirha ikhangeleka njani? Wathi, kutheni? Isephaya entliziyweni yakho. Uyazi kwenzeke ntoni. Aha. Into yokuqala oyaziyo uthi, yithi, ingaba kwenzeke ntoni kulaa nto? Emva koko uthi, khangela gqirha, za kuxelela nantsi eyenzekileyo. UYesu Kristu undiphilisile. Njalo loo nto, uYesu Kristu undiphilisile. Kulungile, asithobise iintloko zethu nje umzuzu. Brown Willet, ungeza apha nje mzuzu, mzalwana. Ngoku, Baba wasezulwini, sinombulelo ngegazi likaKristu, kwaye mhlawumbi ngaxesha lithile okokuba umkhonzi wakho, Nkosi, akasebenzisi bulumko ngokuthetha ithuba elide kakhulu. Kodwa ndingaziva njengoPawulos owashumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku. Umfo omncinci wawa esuka efestileni waze wafa. Waza laa mpostile enelizwi likaThixo ebomini bakhe, waya wabeka umzimba wakhe phezu kwenkwenkwe, ubomi babuyela kuye waza waphila kwakhona. Thixo othandekayo, ndiyaqonda ukuba ukutshona kwelanga kwale mpucuko inkulu kuyatshona ngoku. Kugqithe kakhulu, umbindi wemini uphelile, amathunzi orhatya ayawa. Ukukhanya okukhulu kuyaqhekeka kusuka kubukumkani bukaThixo ukuza kuthatha indawo yakho kobu bumnyama bukhulu buza emhlabeni. Thixo, ndiyaqonda ndiyaguga zonke iintsuku. Ndindulule, Nkosi, ndinike amandla. Ndincede ndichaze le nyaniso enkulu ndawo zonke. Sincede ngomso emva kwemini ukuba siqonde ngakumbi. Kwaye Thixo othandekayo, sikelela esi sihlwele sincinci ngalemva kwemini. Ngobu busuku xa behlanganiselana ngaphakathi ukuza kwinkonzo yempiliso, yangayonke indoda nomfazi bangahlangana bathethe kwaye bathi, ngoku nantsi andinayo nenye intandabuzo kwakhona. Siyaqonda apho ivela khona ngoku. Siyazi idemoni, kwaye siyazi xa imka kufanele ize ngokokuyalela kukaThixo. Kufanele uThixo utshilo njalo, kufanele emke. Emva koko bangaphuma bahambe bevuya begcoba bebanga impiliso yabo. Nantoni sukuvumela nantoni ime endleleni yabo, nanini hambani nje kholwe. Kwaye Thixo, langa eli bandla lincinci apha nala mabandla asebenzisanayo angaba nemvuselelo emva kwalo mhlangano, Nkosi, oya kuqokelela kwaye namaninzi amakhulu emiphefumlo iziswe ebukumkanini bukaThixo. Siphe oko, bawo, anga amadoda nabafazi apha ukusukela ekunqumlezeni izizwe zonke nezinye iindawo, bangabangathabatha umyalezo bawuse emabandleni abo, kwaye bangabangaba neyohlobo lakudala emvuselelo. Siphe oko, Nkosi, sixolele izono zethu ngoku, sincede sibe ngabakhonzi bakho egameni likaYesu Kristu. Amen. Andazi ngeli xa nihleliyo, ingaba kukho umoni esakhiweni namhlanje angathi, Brown Branham, ndikhumbule emthandazweni? Ungakwenza oko? Ungaphakamisa isandla sakho? Ingaba ukhona umntu ongumoni? Andi, uThixo akusikelele, nenekazi. Ukhona? uThixo akusikelele, mhlekazi. Wena, nawe, Thixo akusikelele. andazi ukuba wena ngoku kuza kuni. Yabona, andikholelwa ukubuyela esihlweleni, andibagxeki abakwenzayo oko. Andikholelwa ukuya esihlweleni ukuya kuzama ukutsala umntu othile. Yabona, akukho umntu uzayo ngaphandle kobawo omtsalayo yena. Yabona, injalo loo nto uyamtsala nje phaya ngaphandle kwentando yakhe. Yabona, kodwa ukuba uThixo unkqonkqoza entliziyweni yakho, ngoyena mntu usenyebeni ehlabathini, akwazi nje bangaphi abantu endithethe nabo.